Ugali mkubwa in the building.
Ugali mkubwa in the mic.
Yeah, in the music.
Nawasalimia watu wangu toka. Mnanisikia sauti inatoka. Osienzeze msampa toka. Za makeo wabondei toka. Mdigo mzigua kabila za hapa. Mchaga nazigua kuwatoa kapa. Chai kitumbua mapishi ya hapa. Mirosiroti natufua eshima mama wa amani lotulia mejezana tele Tanga. Wengi wampa alo mabaria mbele Tanga. Punguza papara upate vitu toka. Barabara za namba stendi dondoka. Washindia uono wenzangu wote wa Mishoto Handeni Korogwe sote wa Muheza Pangani Kilindi Mkinga. Karibu nyumbani tunapoua winga. Tunakula machungwa viringe embeza. Una shetani utapungwa spinge chembeza. Mapangoni Amboni Otango Jembela. Mchangani ufukweni kaupepo pandeza. Mapenzi kupendana si amezaliwa Tanga. Ushenzi hauna maana unakataliwa. Heshima kuheshimiana utaheshimiwa. Salamu tukionana utabarikiwa.
Yeah,
everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. What? Say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. What? Say my Tanga. Nasema njoo tukutane, njoo tuonane. Kwa garden zetu, mawazo tupeane. Tushirikiane, tusibaguane. Tanga ni yetu, na tushikamane. Mazao mashambani, mahindi mkonge. Na wale viwandani, tukaze tusonge. Mishe barabarani, tangamano ni irudi ya zamani, Tanganyika ni mashungi baibui ni kabu vazi la Tanga. Kanzu saluni, hijabu radhi za Tanga. Kalembo day, usafi pande za Warembo hey, noma pande za Milima ya Usambara, lango la biashara. Jumba la mapenzi, lipozaliwa Sara. Mjitoka enzi, watu wanabusara. Kiswahili na tenzi, fani kila idara. Harufu ya uturi, inanukia. Mila na desturi, za kuvutia. Utalii mzuri, utarudia. Nyumbani kwa manguli, watasnia. Mapenzi kupendana si amezaliwa Tanga. Ushenza una maana unakataliwa. Heshima kuheshimiana utaheshimiwa. Salamu tukionana utabarikiwa. Everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. What? Say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. Everybody, my people say my Tanga. What? Say my
Tanga. Yeah, George Yone. Karibuni sana. Ugali mkubwa in the building. Lone soldiers.
What?
Tanga City, the place to be. Ugali mkubwa in the building.
What?
What?